www.zscoop.com. Nilikula na mama adada bane bali kufwa kale kwene maneba bakuti dada wako wali moyo na vumbi siska mama kuti dada wako wakafwira pangosi apo una vyaka vicho kwa mshua vila vika wapingondi wakafumanga kuharale mukupanga mabizinesi kwene maneba bakuti muli kuchila divozi mama mwetero mie nalila 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 tell me the truth mama jifu kwa ine nalila tell me the truth mama jifu kwa ine nalila. Sukuru na malizga we were very happy feeling wanga kwela with the flying colors. Yeah, ni ambe kulusa kapa unza mama wakakana. No, I'll fight for your scholarship mwanangu pite kuulaya. Bachoko ya fuma na pasipoti bachoko na jesanga aploti masambiro ya yamba chakacha ntundu na mara masambiro ya yamba chakacha chiviri na mara chakacha chitatunga sanga mbeta na konga muzambia nikaraka mbeta amama na babalila balongo za kuzizwa na zina yake mama tell me why imbeta mwenja kwitu tell me why from Lusaka Zambia tell me why zina yake ni tamara tell me why mama 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 jifu kwa ine nalira oh. Tell me the truth mama jifu kwa ine nalira back to Zambia sukuru tamalizga jigiri chipepara batipa tawelela kukaya ine natamara tipange majuli kwene pa majuli para kusanga amama kolasi pa majuli para kusanga apongo kolasi Siva jamane bazi wenzo kamba vazo na timdela wako alipo mai ananiwasha bana shita cha beat voice uja tamara uja that's what wenzo funa zina tamara kansi tamara ni sister wanga tinapesana kucha kuchalo eh hey. Manje sister tinapasa kudara mimba Tim Donis blessings at song
GMC
Shady, I see ya.
Shady on the
Cindy.
Beat.
Small Z, I got you. Glado DJ, Steve-O, I see ya. Sims Hardware, Wana Mateo, Mr. Kelvin Changaya, I got you.
Wow. Sorry. It's high levels music.
Zscoop.com.